Kureba nkibuka umunsi usezera papa amagambo yambwiye atuza ndeberera umwana Ndakureba nkibuka mu maso ha mama adashaka kukurekura atakana kanjye yo niba humure kuko nasezeranye imbere y'Imana ko nzagukunda kurusha uko wikunda yo Niba wibaza niba
Nzagukunda karamata
Yego
Ntakizakundutira
Yego
Uzahora uri my vale 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 long time time Vale 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 long time Nzagukunda karamata
Yego
Ntakizakundutira
Yego
Uzahora uri my vale 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 long time time Vale 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 long time
Ndahize Kwa matama yao wataza shoka amarira Nibi nabaza barai bishimo Oh na 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 Nujiru koba Kukuba waza oya Erigi yuse tumuti mura noroka Kuvu yu nusi Sezera nyimbere imana Kwanza kukunda kurushuko wikunda yo Niba wibaza niba
Nzagukunda karamata
Yego
Ntakizakundutira
Yego
Uzahora uri my vale 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 long time time Vale 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 long time
Nzagukunda karamata
Yego Ntakizakundutira
Yego
Uzahora uri my vale vale
Nzagukunda kuri Oh yeah Nzagukundira bana
Nzagukunda karamata Ntakizakundutira
Ntakizakundutira
Uzahora uri my vale 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 long time time Vale 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 long time
Nzagukunda karamata
Ntakizakundutira
Ntakizakundutira
Uzahora uri my vale vale
Valentine, Valentine, Valentine.